janɗo joni wittani min tawi sappo joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Habaruji e fulfulde hannde ni en kalanto filo ko datto sariya hakkunde gomnanti leydi Niger kañum e janginoɓe cause Niger sina sebba taƴama ko taƴadu konna janginoɓe hokka gonga. Nonni fawar jondu konna en kalan e dow filo ko darto fawar jondu konna nangol mbiyeteɗo Amadou Ali entretien Max horejo farjo fedde hawjide filo ko darto ono parti ɗi gala dow laamu. Lumoɓe leydi Niger kañum e hooreɓe poor mawɗo mo lume ka en dukonna gadi joɗɗo kaale hannde galle ñameɗo. Yewtere men pendol studio kala ngono ndaara filla sirgillaji gonɗo waɗe dow inde ndungu région mo maradi kam ko kalten dow. Kori jam woni moɗo min Soumana Amadou woni ko janggata habaruji ɗiɗo e fulfulde asaweere wellinde nde endan wonno ko fahande du laamu leydi Niger noddi hono fahande yeeso saria janguino wonɓe les cause Niger e sina seb do filla ko darto mortoji gonɗi no gaɗɗi endan en kalin dow majjirdu konɗo eko ƴaɓɓi ɗum hannde wonko sari o endan taƴa sari ko taƴadu carɗo o holli wiide ko janguinoɓe endan no gondow gonga mum no gondow lawol gonga mum en Isaka Oumar goto e hooreɓe cause Niger sina seb nani ko haalni bandimin tardan Fouda Ahmed subaka o nder majjum.
Le gouvernement nous a assigné à la justice.
Gomnanti noddanamin to suudu sariya ndu ngam murtaramin nde min ɓeydi e waɗude e golleji ɗi min gaɗi nder jeɗɗire wittinde julde jama e ñalawma mo sukaɓe ummatore. Saabe muɗum waɗi ko hande sariya on waɗa juujudu hokkimin ngoga eko gomnanti noddanimin ɗum. Ndenne minen kay to amin murtande min gaɗi jeɗɗire wittinde waɗirama e lawol hana hunde noon ko waɗiraka e lawol. Gomnanti kay muyanano suudu kiite ndu wiya murtere amin nde min gaɗi nde min kokkaka lawol e waddede hannde nde suudu kiite ndu holli gonga nden e ko waɗi komin mbi miɗen jetta sanne suudu sariya ndu nonni. Gomnanti leydi Niger yiɗanana haɗa pelle jinganoje e tewtude hakkeji mu'e amma hannde min garama e hokkede gonga. Minen kay ko woni ni to amin kan woni gomnanti yettina aadiji ɗi hoƴƴi e nder andinore waɗade
donore les engagements pris dans le communiqué conjoint.
Hoorejo fedwiten FRDDR kam woni hawrinde parti ɗi gala e laamu leydi Niger mbiyeten Amadou Djibo entretien Max illu keña min kalino omo wiide ke omo woni e juuɗe ɗum ndu konnato enan police wiyeteɓe PJ kañ woni ko jogiimo wakkati mo kalte o endan ni famaka ɗum wonni hono mafaare nanggol makko ngol endan ka noon woni suɓaka hannde o enda FRDDR o endan waɗi andinore dow filla majjum Falke Bacharou goto e hooreɓe endan bandimi Habibou Garba yewtude e makko o haalnin dow majjum.
Des éléments de la police judiciaire.
Police JPG ngari nangi Amadou Djibo Ali horejo hawrinde parti ji dingala gada lam di der galle makko dum do talkuru nangede fu hollaka nangol makko aranongol wada kenana kagal balde didi ko neddo fedde jinganobe bibbe leddi mu agadeje bi'etedo Insar Abdurrahman nanga andaka fu ko sabi chapanon gol be ngala gada lam ben gonno gada ibe chenna du fawade bibbe leddi e duniya fu e jofo lawol ko laamu ngu woni no waɗa ɗum walay ɗum suuɗani ba goto fedde hawrinde ɓe ngala gaɗa laamu ɓe ɓe ƴami jofol bi'eteɗo Elhadji Amadou Ali Djibo dow ko yaawi e nimɓe fuu nangaaɓe
personne injustement incarcéré.
O wonno Falke Bacharou goto e hooreɓe nanene ko FRDDR wakkati mo janguno andinorde enen bandimi Habibou Garba tawi no tawa ɗon endan mini andinode ko noon mbiyeteɗo Abdourahmane Insar goto e fawar jondu ko nonni kandu cadre kam wonno fedde hono leydi Niger durdode e filla yitugol hakkeji ɗiɓe adama to enna agadege kandu ko nonno joga e juuɗe komo jogadu konnani ha haala makko min kalnu ɗum keñan ndenene kadi konnani illi o nangadu konɗan o hettinanama hannde nde endan o ƴantinama caggal mum ko o yara garowa kaso agadege nangol makko ɗo illu sappo ene lewru ndu enda. Nonni fawar jondu hooreji leydi Niger Issou Mahamadou waɗi hono fawar jondu konɗo jiidal hakkunde muɗum e ɗiɗaɓo secrétaire général mo ONU mbiyeteɗo Jean Pierre Lacroix o du konɗa ni ko o waɗi omo tawda du konɗo eɗo ɗowtude mbiyeteɗo Mahamet Saleh Anadit o du konɗa kawni hoorejo hono wonɓe durude to enɗan ni e murtere mali wiyetene MINUSMA ndenene kadi konnani jiida maɓɓe wona dow filla ko darto ndenago ley sahel e fande du konnani e nder Mali. Jean Pierre Lacroix o ni o haaldi e fande yimɓe bandiraɓe amin ɓe télévision mawɗo mo leydi Niger dow filla ko darto jiida makko e hoore leydi Issou Mahamadou.
J'ai eu l'occasion min e Anadif min keɓi laawol yewtididde e ardiɗo leydi Niger ngam nanude ko o wi'ata dow laabi denaku leyɗe G5 Sahel. Min kalanimo du ko fedde leyɗe duniyaaru no jokki he laabi maɓɓe ɗiɓe adi wakkati fedde dental leyɗe Afrique wi'uno kam waddananɓe balla. Min kaali du dow balla ka leydi Niger wonno wadda dow laabi politique leydi Mali. Min en kooli du ko ardiɗo leydi Niger wonno waɗa nder mum. Min mbi'i du ko min ɓeydan wallude fedde minisma dow laabi wartirde hakkillo fukkingo nder leydi Mali.
En appui aux efforts de paix.
Do filla hakkillo fukkino wattoene leydi Côte d'Ivoire no tawɗa kam ɗo saɗɗorma sanne dow filla majjum. Ɗum waddini ko fawarjo hoorejo golleji hono hawrinde dental leydi Afrique gonɗo jaadiyankoje gonɗo yannage Afrique mbiyeteɗo Marcel de Souza o waɗi andinore keñande ena illuntoende Abuja gallu lamor leydi Nigeria. Ɗo filla ko darto fawarjo ni kulantani gonɗo watto enɗa hara Côte d'Ivoire. Ɗum waddi ko o wi haana ɓiɓɓe adamaɓe sen tewta hakkeji muɗum en gatta fitina gatta hono fande habdo ndenene ka caggal mu ndu o wi sedia wono nodda yaade e sogeji ɗi enɗa pokkina hakkilloji mumen tokka laabi gongaku tewta hakkeji mumen jiita hakkeji muɗum en caggal mu ndu eɓe nodda yaade e laamu leydi Côte d'Ivoire gam batte kandi immo daro tokka laawol ko watta ko tawi hono moƴƴinani keddi hono tordaji e saɗormaji e kulle ko sogeji gonno ƴama fa jonde jam tabita e nder leydi ndi enɗa. Nonni hawrinde hawri dow ɗo enɗa gallu ñamey ɗum ndu kon dartana hooreɓe port Lomé mawɗo on enɗa kañum e luumoɓe leydi Niger. Kor hawrinde ni wonno hono yimɓe hooreɓe Lomé ɓe enɗa port Lomé o enɗa non gonno tewtunata ko tawe hono faade luumoɓe leydi Niger gartira hakkilleji muɗum en e golle muɗum en farfilla ko darto port mo Lomé on enɗa. Caggal hawri nde ni bandimin Chinat Assoumane ta yeeyi to enɗa o yewde mbiteɗo Cheibou Thiombiano secrétaire général mo syndicat hono fawarjo luumoɓe leydi Niger nani ko haalanimo.
À travers la projection, j'ai constaté que
der silma mo holla o e giide am kambe godi darorde laanaaji lobbe gal luggide ke diele mabbe no wada metriji sappo e jeddi didabel ko giumi woni darorde laanaaji tata bergom be godi darorde de no waawi fandini laanaaji sappo e jo wakkati goto laanaaji dindu jippina ara majje de gaddi fu kaden sarusi kesogom be cingi kawjotodo cede natoje fu sarusi odu woni no wada gollal doñaku e jabol jangal ardinaɗo sarusi odu kam hakkilto he are himɓe fa yottinaɗe he keeri leydi maɓɓe ardiɗo darorde laanaji ndiyam odu waɗani himɓe aadi ko neɗɗo fuu memi waroɓe no ada are mu'en nder nokkure de no jukkete nde foti nangol du jomum nangete ndenne yehoɓe ton no denoto sanne sanne. Min he jiiɗe am nde gonga ɓe golli beddol kiloji lasoy tati e joyi woni koɓe gaɗi ngam waddande himɓe koyirnam ɗum du ɓeydaari leydi Niger no
ki avantage en tout cas le Niger.
O wonno Cheibou Thiombiano goto e hooreɓe syndicat luumoɓe leydi Niger. Yerno andurɗo ni ndiyan toɓi e nder leydi men Niger nokkuje kewɗe le ñalaɗɗe e nder région ji ɗi fo heɓi seeɗa seeɗa ɗum waddi ni guure ɗiɗi jeeya to enna département mo Ingal ɗon kadi ɗum waɗi saɗorma sanne o saɗorma du kam wonno dabbaji kañum woni ko waati ɗum waddi ko fande ni min jewdi e fande préfet département o enna mbiteɗo Adamou Wakasso o andinan en no wonno ɗum warri ton enɗa.
Le vendredi 12 mai
mawne sappo e ɗiɗi lewru mai hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi har yande sappo e ɗiɗi ñalooma min keɓi habaru bonondagom ka toɓam waɗi ton nder coofol ndiyangom indirangol e maloolo kilooji woronje e joyi hedde he Ingal nder bononda o baali lasoji tati e jeegom be'i lasoji nayi e sappo e jeɗɗi e nagge woote goni ko toɓan ɗam dillidi nder dabbaji ɗi durooɓe ɓen keɓi kirsi baali e be'i laso intabagot kilooji sappo e joyi hedde soɓɓirde Ingal baali woronje e jeena be'i sappo e ɗiɗi e babba gota ɗam dillidi baali e be'i nayi tan keɓi laɓi hikka ko ndiyan toɓa durduɗe ɗen ngala fuyi ɗum ndu ni ɓuri ɓeydude bononda o.
Nonni fawari joni to enɗa zenderdu konɗan ni hannde nde enɗa e nder subaka woni ko debbo mayɗo gon tawano fukkina e nder nokku to wiite fawari jo ndu daɗin sarki ndenene kadi wuro noon jiyaango eley commune urbaine mo zender o du konɗan ni tawa kana omo fukkina omo hirsa o heppata du konɗan duuɓi hono ko watto nogay ni enɗan kanko debbo enɗan ni ko hirsa ɗum ndu famaka moy en na mbi en ɗum moyna moy en woni ko waɗi ɗeɗo golle en. Nonni har filla tewtol baccaloria kandu konɗa fuɗɗama dow filla ko darto hono pirto ɓalli e fijoji muɗum en e jernagol ndenene kadi konɗan ɗum waɗi ko subaka hannde oɗo noon ko ɗum fuɗɗa e nder leydi Niger fuu tewtoɓe ko watto unaji capantato e jeɗɗo e himɓe kemi jeego e noga e jeɗɗo kaɓe gono tewta ɗum no tawade kono e nder kuuje capanɗe jeetati e jeegom ɗum waɗi ko fawari joni bandimi Moutari Mouhamadou o yeehi hono fantoyde CSA ZAM ɗoenna gallu ñemey gam batte o yiyanoy ɗum wardi o fottide kono e hoorejo alkaliɓe hono ƴeewoɓe hono noon ɗum woni yarbiteɗo Saydou Ba Dié nani ko haalanimo wakkati mo o landi ɗum.
Ça se passe très bien tous les candidats.
Idum he yaade no hidira jangobe windabe ben fu gari notake kam fu he wattabe ardo tewteru bak o do fille pirtol balli min kebay fu sa dornangom jangobe série D ujunere e keme jeegom e lasoy tati gari do jeddire mu bere dum watta altine on itta gam be kebay timminde keba timmina tewteru mu be cellal bandu kejoray nabe bawa gadi tewteru bak o do fille pirtol balli kan en kay limtantake tewteru du ana irno irte der berveno kan ƴewtinaki gon waɗa gadduki batta
a preuve oral ici au bac donc ce n'est pas le cas.
Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji
ñande fuu do studio kalangu yewtere pindinol
juuta altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kala ngu yaadu leydi Niger.
Pendinol men hannde no ndaara yewtere nde enɗan ni dow filla ko ndaarto hono naatol ndunngu e nder leydi meɗen Niger. Kenyan gouverneur mo région Maradi mbiteɗo Oumar Zakari o waɗi hono fawara jondu kondan yilaru gam batte o yaa o ƴeewale sarus kawjiɗo filla demal ton enɗan Maradi noyi wonno kulletere ɗe gordi kañum e fawara jondu nokku ndesaji hono kulle gollitirɗe e safareji kañum e birguiji ko resa ton enɗan. Hoorejo sarusi on enɗan ni o haali o wi hono joni oka awtirdiji noon koɓe doomi Diallo Issaka woni ko wiyete nani ko o haali e dow filla sigilaji ndungu ɗi enɗa wakkati mo bandi Mohamed Maman landimo ele yewtere nde nani.
Illu nden fawarde hannde min keɓinimɓe hewɓe wiɓe no gaddanamin awdiri gam miɗen mbawi wiide ko jon o nimɓe tawa kenana le wakkati jaɓal awdiri ndi. Awdiri ɗiɗi min godi gattitedi ley nokkuje to toɓan heewa sanne e awdiri gattitedi fa nimɓe keɓa pama sako no yaawi na yawandi. Fuudu ko ɓuri suudem kamwoni jeddol awdiri nder guɗe to toɓo ndiyam heewa sanne ɗon ɗe tampiri yaawi yottade. Ndenne min ƴamanana tonuji awdiri ujunere e capanɗe jeenayi ko heƴantami amma ni min mbiya kenana min keɓa. Yeru du no kaalirannomi on jon on min tawa kenana le wakkati tefol awdiri miɗen goni e dow mikkuy awdiri ndin fa warde hannde gam ko min jiɗi kam woni tawe awdiri ndin wari fadde lewru juin yottade gam hanano ndungu ngun wonno warda. Se ɗum fonnama e ndungu rawani jon o on jii ko gure tati woni ko awi nder département Gazawa tawidi rawani ley wakkati o wala fu wuro awugo. Edde to ɗum min mbi'i iɗum woɗi sanne nde awdiri ndin waddama nder wakkati o gam fuɗɗama toɓe sanne ka noon seni awdiri ndin waddama jon o fuuna ɓe ñamudi woodi waɗa andi ceede ko sodata ɗum no ɗuuɗi sanne ana ko data safareji ko warata ko bonnata awatirde ɗum dow miɗen ciri gam ba ko haranimin rawani e gattol gese maare ɗum no jaalo ɗum. Ndenne miɗen godi ko watta litereji ujunaji ɗiɗi e keme jeenayi e nogayi e ɗiɗi iɗum sawre du ko watta hectare uji ujunaji ɗiɗi e keme jeenayi kasin du service kawjiɗo safareji leɗɗe e fungoji wimin ko goɗɗi waddama
kasin.
O wonno Diallo Issaka hoorejo sarusi kawjiɗo filla ko darto hono ndema to enɗan ni Maradi to ɗon ko habaruji ɓe fulfulde tili keddi jaam are wadde ɓe mballa muɗum e hoore to assalamu aleykum mbaale hen to jam waɗi.